Geneva, Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Mbanza ariko nisegure ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, mwajyaga mutwumvira kuri FM 104.3, ariko twihanganire ku kibazo cya technique cyabaye kuva itariki ya 23 z'uku kwezi gituma tutumvikana ku mirongo ya FM mu Rwanda nk'uko bisanzwe. Inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana ku mirongo ya FM. Hagataho abashobora kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa kuri telefoni ngendanwa, mukomeze mudufashe gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu. Tubibutse ko mwatwumvira ku rubuga rwacu w3 radio yacu voa.com. Tubaye tubashimiye kwihangana. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni kiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Mu Burundi kuva ku wa gatatu w'icyumweru gishize, igipolisi kimaze gufata abavunjayi barenga 30 barashinjwa kutubahiriza itegeko rishya rya Banki Nkuru y'Igihugu BRB ibasaba kutarenza ibiciro byashyizweho n'iyo banki mu kuvunja amafaranga y'agaciro. Ariko ababikurikiranira hafi baravuga ko umuti w'ibura ry'amafaranga y'agaciro cyane cyane amadolari y'Abanyamerika atari ugufunga abavunjayi, ahubwo ari ugushyiraho gahunda zituma amadovize yinjira mu gihugu. Eloje Wilikaneza arakomeza.
Gisagara cha Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi abadandaza amafaranga y'agaciro bitavunjayi batari bake, na cyane cyane abakorera mu mwuga mu mabarabara atamazazwi na Banki Nkuru y'Igihugu bafise barahagaritswe n'igipolisi. Hari umunyagihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yiboneye imidugu ibiri yo mu bwoko bwa double cabine yuzuye abafashwe. Bamwe mu badandaza bakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura hafatiwe abavunjayi, nabo bemeza ko abapolisi babaguye ko giturumbuka kandi bafise ibikoho binini binini maze barabahwikira. Umugwi w'abavunjayi umukuru w'Ibanki Nkuru y'Igihugu Jean Ciza yari yamaze kugabisha. Hari mu kiganiro yahamenyesha makuru kwa 17 ku kwezi igihe yari kashikiriza amategeko mashasha yagiye kugenga urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro.
Abavunjira mu ibarabara no kuvuga yuko bavunja amafaranga bitari kubona amategeko. Abo nabo n'uwo munsi wo bofata ntiyovuga ngo arafise urubanza. No kuvuga yuko guhera ubu twe duca duhamagarira inzego zibijeje twe turaba aya mazu twemereye. Mugaba abandi bakora urudandazwa bari nyuma yajya amazu barabwa n'izindi nzego. Icyo dushobora gukora turabasigurira amategeko hanyuma bakarabati mbega bariko barakora ibi bijanye n'amategeko. Hanyuma bagaheza bagakubitwa intaye mu gahanga. Kandi rero mucishe nyene muri ibi bimenyesha mukuru mubabwire muti burya umuti wanyu ugiye kuvugutwa guherejo uzobona bamushize ko amaboko ntaza atangara. Uwuzofatwa ari uwo muri karitsiye aziyatike ari uwo kwa Siyoni azokubitwa intaye mu gahanga n'amafaranga yari karadandaza abayamwake yose hanyuma akurikiranwe n'ubutungane. Ntihagire rero wose yavuga ngo aya ni amategeko y'ibikanganyoni, abazofata bazobona ko atari ibikanganyoni.
Aya mategeko ntafata abacururiza amafaranga y'agaciro mu ibarabara bonyene. Ku munsi wa gatatu tuwiyindwi umuvunjayi azwi cyane yitwa Jackson Simbananiye akaba amenyerewe ku izina rya Kirahwata yarahagaritswe hamwe n'umuhungu wiwe n'abakozi biwe babiri bagirijwe kuduzi dolari ry'Abanyamerika. Uwo munsi Banki Nkuru y'Igihugu yavuga ko idolari rimwe ritarenze 1847 n'uduce dutandatu mu mafaranga y'Amarundi, ariko we yagirizwa ko yari karitanga ku 300,000. Amafaranga yose yasanganywe y'Amarundi n'ay'agaciro yaciye ajyanwa kuri konti y'Banki Nkuru BRB. Nibi Bwana Ciza yari yabivuze ko
mu bisanzwe ingene byahora bikogwa aba twita abavunjayi mugabo amabirodo shanje yakora ku kazi, ariko ntiyarafise ubuhinga bwa none butuma muri Banki Nkuru tubona ibyo bariko barakora. Ubu rero haragiyeho ubuhinga bwa none butuma uwo bavunjiye tubona ingene bariko baravunja. Kandi sinzi ko mwumvise neza ingene twavuze yuko ubu aya mazu azokoresha ibiciro yisunze ibiciro vy'Banki Nkuru y'Igihugu agashirako inyungu kugira nayo ashobore kubaho, kandi iyo nyungu ikaba izwi n'Banki Nkuru y'Igihugu. Ivyo ntivyahora bahora baraba igiciro hano bakaduze. Twebwe uko ifaranga rizoba ririko rirasohoka ifaranga mva makungu nyene ridandazwa tuzoje turaba yuko ayo mazu ariko arakurikiza aho kanyungu twemeye yuko kajaho.
Abahagaritswe bose ubu bafungiwe mu gashoka ka komisariya y'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko iki gikorwa cyo gufata abavunjayi batubahiriza itegeko rishasha rya BRB gikomeje. Umwe mu bafise amazu akora urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro ariko atashimye ko tuvuga umwidondoro wiwe agira ati hari ubukene budasanzwe bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Abavunjayi nabo bayakura ku isoko rya magendu kubera mu mabanki y'ubudandaji atayaharahagije. Nico gituma leta n'ibanki nkuru bategerejwe gutorera umuti ingorane nyakuri zituma amafaranga y'agaciro akena aho gushyiraho amategeko y'agacinyizo atacazomara. Ahamagara inzego zibijejwe kwicarana n'abavunjayi kugira hatorwe umuti bahurijeko. Mu Burundi haramaze igihe hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro bikavugwa kuko avunjwa ubu bitigeze kubaho kuva igihugu citwa izina. Ariko abategetsi inshuro zitari nke basiguye ko atabukene bwayo buhari kandi kwa kenshi abayaduza bari mu ntumbero yo kwerekana ko atagenda mu gihugu no gushaka guharabika ishusho yacu. Eroje Urika neza, Nairobi, Juja Amerika.
Ku munsi mpuzamahanga wahariwe abahanga mu byerekeye imiti, World Pharmacists Day, u Rwanda rwihaye intego yo kurwanya imiti y'amagendu hamwe n'itujuje ubuziranenge. Inzego rero zibishinzwe zikaba zivuga ko uzafatanwa iyo miti azahanwa bikomeye, ndetse na farumasiye igafungwa burundu. Ni inkuru twateguriwe na Pierre Claver Niyonkuru.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga mu by'imiti ari bo bafarumasiye mu Gifaransa wahimbajwe ku kivugo cy'uko abantu bose bakwiye gushikirwa n'imiti kandi yujuje ubuziranenge. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda Food and Drug Authority, cyemeza ko inzego zitandukanye cyane cyane icyo kigo zahagurukiye kurwanya imiti itujuje ubuziranenge kuko ari nk'uburozi. Dr Karangwa Charles ni umuyobozi mukuru w'icyo kigo.
Imiti yinjira mu gihugu ubu yose, mbere y'uko iza mu gihugu tubanza tukabona impapuro zerekana iyo miti, bakareba ko iyo miti yemeye gucuruzwa mu isoko ryo mu Rwanda. Harimo byerekana ko yapimwe, yakora ahantu hazwi, urwo ruganda rwuje ibyangombwa. Igikurikiraho n'uko azana imiti ye yegejeje mu Rwanda, haba kuri za gasutamo zose, yaba amajerwa. Iyo miti ibanza kugenzura iyo miti ko yaindi koko yari ku mpapuro ari yoyo. Kandi hari ingamba nyinshi zifatwa kugira ngo iyo miti nibuze ibiva mu ruganda ruzwi rwemewe, rufite ibipimo byemewe, kandi ifite n'urupapuro rwemeza ko ruvuye muri icyo gihugu, rwemeza ko iyo miti yemeye kuba yacuruzwa mu bindi bihugu. Ku gihe abigenzu ya yari ingenzu arikerekana ko umuti koko ufite ikibazo, tuhita tukurayo bakajya kuwutwika cyangwa se kuwangiza mu bundi buryo bw'uko imiti yose ntabwo itwikwa.
Yamara naho biruko Dr Karangwa amenyesha ko bitoroshe kuko hari inzira z'ibinywabi zitari nke zinjira mu gihugu. Ahamagarira abanyagihugu kwirinda gukoresha imiti itanditswe na muganga canke itavuye muri farumasi zizwi. Ku badandaza iyo miti nayo ya magendu ibihano ruhasha birategekanijwe.
Ego niwavuga ngo imiti ya magendu ntiyakwinjira kuko dufite igihugu cyacu, igihugu gikikijwe n'ibihugu bifite za gasutamo cyangwa se imipaka idafunze, ni ukuvuga bashobora gucamo. Ariko twashyizeho ikipe y'abantu bashinzwe kugenzura. Ikipe yacizenguruka mu gihugu hose igenda ireba imiti. Iyo tugezeho cya mbere ni ukureba imiti, tukajya muri leta tukavuga ati muduhe amafakture y'imiti tukareba aho yinjiriye. Iyo dusanze yarinjiye iyo miti turayifata kandi turamuhana cyane twihanukiriye. Niyo mpamvu mboneho umwanya wo gukangurira abantu bakoresha imiti batabanje gusuzumwa kwa muganga ko babihagarika kuko bariyeshyira ubuzima bwabo mu kaga.
N'urugaga rw'abahinga mu by'imiti mu Rwanda rwemeza ko rwahagurukiye kurwanya imiti ya magendu, hamwe n'abita ko ari abahinga b'imiti kandi atari bo. Dr Hayigwa Inosa ni watwara urwo rugaga rw'abahanga b'imiti.
Dukora ubufatanye cyane cyane dukangurira abanyamwuga ko igihe cyose habonetse ikibazo kijyanye n'umuti, haba ku buziranenge bwawo, haba ku bibazo wateye umurwayi, umurwayi akabibabwira ko ayo makuru agomba kwihutishwa kugera kuri iki kigo, kuko iki kigo nicyo kibireba gishobora no gufata ibyemezo kuba umuti wahagarikwa mu Rwanda, kuba umuti waba uhagaritswe igihe gitoya, wakurwa ku isoko n'ibindi bitandukanye. Farumasi igomba gufungura igihe harimo umuhanga mu by'imiti. Kenshi rero usanga hari nk'amafarumasi amwe aba afite umukozi wenda umwe cyangwa adafite abahagije. Igihe rero adahari ubundi amategeko ateganya ko farumasi yakabaye ifunze kugeza igihe ari buba yibereyemo. Hari igihe rero igenzurwa rijya rikorwa ugasanga harimo henshi abahanga mu by'imiti batarimo. Niyo makosa navuga agaragara cyane atuma rimwe na rimwe bashobora no kuba babafungira farumasi.
Icyifuzo cy'abo bahinga b'imiti ni uko nabo buhabwa uburenganzira nk'ubw'umuganga, gutyo bibaye ngombwa bagapimira umurwayi muri farumasi bakongera bakamuha n'imiti. kanatsinda ku bwabo baranavyize yamandi kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti kibona ko byo hava bitera ikibazo
ingaruka nizihe babivanze no kuvuga ko yajya avura akandiki agatanga ya miti iyi yifitiye niyo mpamvu rero imirimo ikwiye gutandukana hakabaho umurimo wo kuvura ugahagarirwa abaganga undi kutanga imiti ugaharirwa aba farmasi cyangwa pharmacist kugira ngo hatabaho gukoresha nabi imiti
mu Rwanda harabahinga mu by'imiti canka aba farmasi barenga gato igihumbi urugaga rwabo ruvuga ko bakiri bake ugereranije n'abategekanywa n'ishiramwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS iryo ritekanya ko umuhinga umwe yabwirizwa kwitaho abantu igihumbi byumvikana ko u Rwanda rurimo abantu barenga gato imiliyoni 12 rwabwirizwa kuba rufise abahinga barenga ibihumbi 12 Pierre Claver Niyonkuru Kigali kugijwe rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ubu noneho tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Wowe uduteza amatwi ukaba uri munsi y'imyaka 18 hakurikijwe itegeko nshinga rya Leta y'u Rwanda rivuga ko uri umwana. Kuba uri umwana uri munsi y'imyaka 18 bivuze ko wakabaye uri mu ishuri. Ntidushatse kuvuga ko niba uri hejuru y'imyaka 18 ukaba ukiri mu ishuri wakagombye gufata igikapu cyawe ukitahira. Jaime, abakunzi bacu turabaganiriza iki uyu munsi?
Uyu munsi rero ni kore abakunzi bacu tugiye kubaganiriza ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo icyo umwana ziga haba mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Mwe muduteze amatwi muri aka kanya muraza kumva icyo amategeko abisobanura.
Turaza kumva kandi ikiganiro hamwe n'umunyeshuri wagizweho ingaruka no kuba yarize iby'ababyeyi be bamuhitiyemo. Nawe uduteze amatwi ushobora kuba wibaza ute se hari ingaruka zagira ku mwana wize icyo ababyeyi be bamuhitiyemo. Turabyumva mu kiganiro twagiranye n'umwe mu barimo bo muri kaminuza y'u Rwanda.
Rika nkubwire kuri kiri ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Itegeko nshinga rya Leta y'u Rwanda ingingo ya 40 ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwiga, waba ukize cyangwa ukennye, waba ufite ubumuga cyangwa utabufite, waba warabyaye cyangwa utarabyaye. Kuri ingingo bakomeza bavuga ko umwana w'umunyarwanda wese yemerewe kwiga imyaka 12 y'uburezi bw'ibanze akayiga kandi akayigira ku buntu.
Ibi rero ni ko ricyo bishatse kuvuga nuko umwana wese w'umunyarwanda afite uburenganzira bwo kwiga kuva mu mashuri abanza kurindarangije ikiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Ngira ngo abaduteze amatwi bazi gahunda ya Leta iriho y'uburezi bw'ibanze ku bana bose, uburezi bw'ibanze w'imyaka 12, aho umwana yigira ubuntu kuva muri primaire kurindarangije iyo myaka 12. Ngira ngo henshi mu mirenge yo mu Rwanda ayo mashuri amaze kuhagezwa aho abana biga bagataha mu ngo zabo.
Kayiranga Jean Sauveur yaganiriye na bamwe mu banyeshuri mu karere ka Kayonza nuko babaza ingaruka zagera ku mwana wiga iby'ababyeyi be bamuhitiyemo. Reka tubumve turagaruka mu kanya.
Kuba yamuhitiramo mu ruhande rumwe nta kintu bitwa, ariko nanone umuryango tubamo cyangwa sosiyete nyarwanda kenshi birangiye kurabibona n'ingaruka nyinshi ziraboneka. Iyo wize ibintu udakunda bivuga ko no kubikora kenshi ibyo bintu bidakunda gushoboka.
Nabambitiyemo kuko ubundi nakundaga tourism, niyo nakundaga, niyo numvaga ngomba nshaka kwiga. Jyewe ni sister wanjye mukuru kwa ko ariwe wabashije kwiga, niwe tubana, niwe wambwiye ngo ninyige. Hanyuma ariko kubera ko ntari kumusuzugura ariwe ntangiye Minervale ndiga, ariko muniga nakubwiye ko niga senior 5, ariko niho ngeze. Ariko mbona imitsindire yanjye iri hasi cyane kuko ndi troncome naratsindaga neza, ariko ubungubu kubera yuko niga ibintu mba numva ntashaka, mba numva ntishimiye, yego ntabwo ngira esheke, ngira mwatsiye, ngira nka 50, ariko numva nyine kuko ntabishaka nyine barabibonye nisinzi, ntabwo ngiye nabyishimiye.
Mbere yuko umubyeyi we atekerereza umwana icyo ashaka kwiga, ajya abanza basi wenda mubaze ati wowe urumva ushaka kwiga iki. Hari igihe wenda n'umwana yaba afite rezo itumvikana, sibyo? Wenda umubyeyi nk'umuntu mukuru akamugira inama ati wapate aho ngaho watekereje nabi, akanabidefanda bikagaragara. Ariko ajya abanza yumva umwana, hari igihe ibyo umwana bamubwira bari byo koko kandi n'umubyeyi yabyumva nawe akumva koko ari byo.
Ntabwo nayiga, nabwira ngo ndakomeza nige hoteleri ko ariyo naba narasabye, kuko ngiye muri MPG ntabwo nabasha kwiga kubera ko ntabwo narayikunze. Natsindwa kuko ntabwo naba iyo section nyikunda, kandi ntabwo naba nyumva cyane. na habaho gutsendwa
umubyeyi aguhitiyemo abaguhitiyemo icyo akunda ariko icyo ukunda bikaba bitumye bigatuma cya kintu ukunda bagihisha ku ruhande ya mpano yawe izimira ariko byaba byiza nyine nkurikije n'ibyo bagenzi banjye bagiye bakubwira umwana agiye yihitiramo icyo akunda kuko buri bana bose ni banganya impano buri wese afite impano ye
ababyeyi bagakwiye kureka abana bakabaha uburenganzira bwabo niko nabyita busesuye umwana akiga icyo ashatse akajya mu nzira y'icyo ashatse ariko ababyeyi nabo yabona ari ya nzira itagororotse akamugarura ubwo ni mu gihe cy'amasomo niyo turimo icyo kwiga ashatse ntabwo tuvuga ubuzima busanzwe nk'umwana ngo agiye gukora ibyo ashatse turavuga mu masomo umwana icyo ashatse kwiga azaba cyo
turabashimiye cyane aba banyeshuri mu karere ka Kayonza bamwe bagize bati akenshi wize icyo utihitiyemo niyo urangije kwiga gukora ibijyanye nacyo birakugora cyane JM ndashaka kukubaza ese ku giti cyawe ubona hari ingaruka zagera ku mwana waba warize icyo ababyeyi be bamuhitiyemo
ingaruka zirahari nyinshi nikore
yego ngaho mbwira
kubera ko buriya niba umwana afite umubyeyi wize ubuhinzi hari mpamvu umubyeyi we yabwize wende yakundaga guhinga hari ibyo yifuzaga gukosora mu buhinzi nahatirana wa mwana we kwiga ubuhinzi kandi umwana atari ibyo yifuza bizamugora wende wasanga umwana yarashakaga kwiga ubuganga kugira ngo azavure abantu runaka yarashakaga kuba umunyamakuru nk'uko natwe tubikora cyangwa yarafite indi ntego mu buzima bwe ariko iyo umuhate ngo genda wige ibindi bikubera ko nanjye mbirimo birashoboka ko ajya kubyiga kubera akakumviye ariko umusaruro azatanga uzabugerwa ku mashyi
none se iyo urebye niba umubyeyi wawe ari umuganga akakushishikariza kujya kwiga ukazaba umuganga nawe utekereza ko nta nyungu we abibonamo
erega buri mu kinyarwanda hari ibyo bita umuhamagaro umuntu wese afite umuhamagaro we umuntu wese afite icyo akunda niyo mpamvu uzasanga umuntu umwe arajya kureba abahanzi baje kuririmba ahantu runaka undi avuga ati ngibyo ntabwo mbikunda najya kureba umupira umubyeyi wanjye niba yarize ubuganga yarabukundaga cyangwa niyo amasomo yatsindaga mu ishuri nanjye nampatira kubyiga kandi ntabishaka bizaba ikibazo ninabyiga nkabitsinda kuko yabimpatiye ningera mu kazi nzabikora nabi kubera ko ntagari umuhamagaro wanjye ntagari impano yanjye
urakoze Jaime ku gitekerezo cyawe reka nkwibutse ko nawe uduteze amatwi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi
ese mubona hari ingaruka zagera ku bana bize ibyo bahitiyemo n'ababyeyi babo nimutwohereze ubutumwa bwanyu mubinyujije kuri telefone 0774 758 1411 cyangwa kuri 0728 02 32 32. Mbibutsa ko iyi nimero yacu ya MTN wanayikoresha udusangiza ubutumwa bwawe kuri WhatsApp. Uburezi ni kimwe mu bintu byashyizwemo imbaraga na Leta y'u Rwanda kugira ngo umunyarwanda wese ahave akagera abashe kumenya gusoma no kwandika. Hagiye hashyirwaho gahunda nyinshi zitandukanye zo gufasha abantu kwiga, haba kuko abanyeshuri biga kuva mu mashuri abanza kurinda barangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye bigira ubuntu. Mu mashuri makuru kandi abanyeshuri batsinze neza ibizamini bya Leta bahabwa inguzanyo yo kwiga muri kaminuza zitandukanye bakazishyura inguzanyo barangije kwiga aho usanga buri mwaka abarenga 8,000 bahabwa inguzanyo.
Twaganiriye na Nibikora Elise adusangiza muri make ubuhamya bwe uko byamugendekeye yarangije kwiga icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ababyeyi be bakamuhitiramo ibyo yiga. Ese haba hari ingaruka byamugizeho? Ni mu kiganiro yagiranye na Hitimana David.
Amazina yanjye nitwa Niyibikora Elise, mvuka muri aka karere ka Gakenke mu murenge wa Ruri. Narangije gukora toronkome, noneho mu rugo barambaza ngo ese ushaka kwiga iki? Noneho kubera ko muri karitsiye twari duturanye n'umugabo w'umukanishi, najyaga njya kumuvomera amazi yo kunywa, akanyereka ukuntu bakora amagare, kubera nkiga sogonderi nari mfite n'igare najyanaga kwiga ryaranatobokaga nkaryihomera. Urumva njyewe numvaga mu buzima nzaba nk'uwo mukanishi kuko nakundaga gukanika cyane, nirwa mfungira abantu amagare nyine nkumva ahubwo muri segisiyon nari guhitamo nari kubwira ababyeyi bakandihira mekanike. Noneho mbikojeje umusaza ati aha data urajya kwiga amashimi n'amasiyanse kuko nibyo bigira akamaro, nibyo bintu byagiye bikiza abadogiteri bakomeye wumva mu gihugu. Noneho muzeharanga anjyana kwiga shimi nyine n'ibyo bya biyoloji mbyiga numva bitandimo pe, gusa ariko nyine nkabyiga kubw'ubuhati bw'ababyeyi kuko bambwira ngo nintabyiga ntago bazandihirira.
Ese noneho ni izihe ngaruka byakugizeho?
Nigaga ntabishaka, rimwe na rimwe mu rugo bakamaminira ivare kuko numvaga nta kamaro bizangirira, nkayirya nkajya ku ishuri bakanyirukana nanjye mbyiga ku bw'agahato, uri kumva ntago nari kubifata, ndibuka nanasoreje ku manota makeya cyane, urumva ko byangizeho ingaruka zikomeye kuba narize ibintu ntabishaka kubera ababyeyi bamataga, nagakwiye kuba narize mekanike kuko ariyo niyumvagamo, gutya ikanteza imbere. Urabona hari ukuntu tica yazaga kutwigisha nka biyoloji, akaza kutwigisha fizike, noneho njyewe amasomo narayakarutaga nkahita nisohokera, ariko noneho nakumva ngo tugiye mu isomo rya siporo nkaza nkayijyamo nyikunze pe. Ariko noneho naje kwicara mu rugo mara nk'imyaka nk'itatu ndi mu bushomeri, ubwo ngubwo nibwo umuriro wari ukiza hano muri karitsiye, noneho nabonye amafaranga make ndagenda muri atelier yigisha gusudira, ndangije mbaha amafaranga nkazajya niga gusudira muri weekend, nkareka kujya kwiga ahubwo nkajya gushaka amafaranga yo gutanga minivari. Ababyeyi bahitiramo abana ibyo baziga bo ntibarekere, kuko niba ubonye umwana wawe akunda wenda nk'urugero nko gukina umupira, mwigishe mu ishuri ariko umenye ko na ya mpano muri mugomba kumufasha kuyizamura. Umubyeyi wakaguye kureba impano iri mu mwana wawe ukamufasha ubwo ati mwana wanjye ndabona ushoboye ibi, reka bari byo dukora. Ubu nkanjye bataye amafaranga barayatwika, ariko ibyo nize nta nubwo mbikora, nifitiye akandi kazi nihitiyemo.
Turamushimiye cyane Niyibikora Edize mu karere ka Gakenke. Yagarutse ku kuba yararyaga amafaranga y'ishuri aho kujya kuyishyura, ndetse no kuba yaratsindwaga cyane mu ishuri bitewe n'uko ababyeyi be bamuhitiyemo kwiga ibijyanye na siyanse, kandi we yarashakaga kwiga ibijyanye n'imyuga. Muri studio turi kumwe na mugenzi wacu Christella Uwikeza. Christella Uwikeza, uraho neza?
Uraho Nicole ndetse na Jaime.
Yego, tugwaye ikaze muri iki kiganiro.
Murakoze cyane.
Hanyuma dusangize bimwe mu bitekerezo byamaze kukugeraho abakunzi bacu bakwandikiye ku bigendanye n'insanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi.
Ego, ubutumwa bumaze kutugeraho kuri insanganyamatsiko ijyanye n'uburenganzira bw'umwana kuko bayakihitiramo icyo kwiga, ndabona hari abakurikiye ikiganiro hari icyo bamaze kubivugaho.
Ezekiel uherereye Nyamasheke aravuga ko ingaruka zigera ku mwana mu gihe ahitiwemo icyo kwiga ari ugutinda kugera ku nzozi ze. Ati rero uruhare rw'ababyeyi ni ugushyigikira abana kwiga ibyo bakunze. Valentina we aravuga ko abana basigaye bashaka kwiga ibyoroshye, ati ni nayo mpamvu umwana wanjye namuhitiramo, ariko nkanamuganiriza ku buryo twabyumvikanaho. Devota we aravuga ko kuri iyo ngingo ababyeyi bakagombye kubanza gukurikirana umwana akiri muto bakamufasha kureba icyo akunda n'icyo ashoboye. Ati ikindi iyo umwana akuze niwe wagafasha iya mbere kumenya n'icyo ashoboye kandi akunze, ubundi ababyeyi bakamushyigikira. Adelfina nawe ndabona mu butumwa bwe aravuga ko nta mubyeyi ukwiriye gushyira education mu biganza by'umwana. Ati kuko abana baratandukanye byaterwa n'uwo ari we ndetse n'uko ameze. Kirenga we asanga umubyeyi yagakwiriye guhitiramo umwana kuko niwe ubuze icyamugirira umumaro, kuko hari igihe ngo umunyeshuri ahitamo ashingiye ku kigare. Arasoza atanga inama ku banyeshuri guhitamo ibyo bakwiga bashingiye kubiri ku isoko ry'umurimo. Ubwo bwari ubutumwa bumaze kutugeraho kuri iyi nsanganyamatsiko.
Turamushimiye cyane Christella kubwo ubutumwa amaze kutugezaho. Reka dukomeze n'ikiganiro Jean Aime.
Nikora turabibutsa ko Yerera Dijwi rya Amerika bakomeje gutega amatwi ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro sho. Uyu munsi rero turi kuganira ku burenganzira bw'umwana bwo kwihitiramo icyo akwiye kwiga, haba mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Namwe muduteze amatwi mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu mutwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa se mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 0778058514141.
Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe.
Nyakwigendera Nelson Mandela wabaye perezida wa Afurika y'Epfo yaravuze ngo uburezi ni intwaro ishobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ahindure isi. Iyo urebye no mahame y'uburenganzira bwa muntu kandi usanga buri muntu wese aho ava akagera afite uburenganzira ku burezi. Kuba ariko buri muntu wese afite uburenganzira ku burezi, usanga none nk'umwana ukiri muto ababyeyi bakwiye kugira uruhare runini mu kuba yabasha kwiga. Aha twavuga nko kumuha amafaranga y'ishuri, amakaye, ibitabo, imyambaro y'ishuri, amafunguro
ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'ishuri.
Nyuma yuko hari ababyeyi, abavandimwe, kimwe n'abandi barera abana bafatiye ya mbere mu guhitiramo amasomo umwana yiga, nyamara we ntihumvikana ijwi rye ngo rihabwe n'agaciro, inzobere mu burezi Dr. Irene Ndayambaje, akanaba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, avuga ko bidakwiye gutsikamira uburenganzira bw'umwana mu guhitamo icyo we yumva akunze, kuko iyo bitabaye ibyo bigira ingaruka mu mitsindire ye ndetse bikagira ingaruka mu gutanga umusaruro yifuzwaho. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Umuntu ubwe niwe wimenya. Nka wakunda ushobora kuvuga uti umuntu murabyutse mu gitondo amubwiye uti tujye muri sport, aho atariko ndumva ntameze neza. Buriya n'umwana rero mu buryo aba yiyumva muri we hari ubushobozi yumva yifitemo. Aritse ko nubwo wenda aba yiyumva mu bushobozi hari umubyeyi cyangwa se umurera nabwo hari giye mwishira akavuga ati uyu mwana nkurikije ko mubona nawe ashobuye ibi ngibi. Ariko warugoretse ku kintu gikomeye cyo kuvuga ngo bigenda gute iyo umuntu yahituyemo ikintu kitamurimo. Ikintu cya mbere nuko mu byukuri iyo yahituyemo ikintu kitamurimo nuko n'ubundi azakigendamo cyangwa se azagikurikira agononwa, bikazatuma mu byukuri n'imbaraga yagashyizemo zishobora no kudatanga wa musaruro witezwe, bikazagira n'ingaruka mu byukuri z'igihe kirekire. Mu gihe umuntu yakurikiranye ikintu adakunze cyangwa se atishimiye, urumva ko mu by'ukuri yiga nabi nabi, urwego mitsindire rukaba rutoya cyangwa se rukaba hasi, bikazatuma n'amahirwe yandi yakagize kwiga ibyiciro bikurikira cyangwa se kuzahanga umurimo cyangwa kuzasaba akazi nayo mu by'ukuri agenda yoyoka. Niyo mpamvu nk'uko yabonye uyu mwaka w'amashuri 2019 by'umwihariko mu kwezi kwa gatanu, Minisiteri y'Uburezi yafashe gahunda yo kujya hirya no hino mu gihugu hagamije kugira ngo abana nabo ubwabo babone ko bafite uruhare rukomeye mu guhitamo ejo habo hazaza, ahanini bahereye kuri ba bana bari barangije icyiciro cy'amashuri yisumbuye twita troncome, kugira ngo mu by'ukuri umwana najya guhitamo ishami ajye gukurikirana bimwe twita gususha, ye gupfa kwandika, ye kuvuga ngo mu rugo barambwiye ngo kubera ko ari abacuruzi nanjye ngomba kwiga ibi ngibi, cyangwa se mugenzi wanjye twigana kubera ko yahisemo combination nanjye reka bere mpite mbura wende tuzakomeza kwigana. Oya, ahubwo buri wese yirebe mu bushobozi bwe arebe icyo ashoboye hanyuma yegere abarezi bi, cyane cyane yuko buriya mwarimu ni umuntu uba ugukurikirana umunsi ku wundi, abareba uko uburyo ukora umunsi ku wundi. Ubuntu nawe niwe muntu mu by'ukuri twavugaga ati hejuru y'umunyeshuri ubwe, undi muntu wafasha umwana mu mahitamo cyangwa se mu gushungura amahitamo y'umunyeshuri ni mwarimu, kurusha uko umubyeyi yaza avuga ati ni njyewe ngiye kugena ejo hazaza umwana wanjye. Kandi ni na byiza yuko n'abantu bumva yuko abana nabwo uko bagenda bakura nabo bagenda mu by'ukuri bimenya kurushaho kandi bikazatanga wa musaruro nk'uko nabivuze.
Dr. Mumihuza gute no kuvutswa uburenganzira ku mwana?
Icyo navuga nuko kwima umwana ijambo cyangwa se kwima umwana amahirwe yo guhitamo icyo azaba cyo kandi nawe amaze kuba mukuru cyangwa se amaze kwimenya mu by'ukuri ntabwo babikwiye. Avuga ngo nubwo wenda umubyeyi yaza ariko yakubakira kuri amahitamo y'umwana ahubwo akamufasha kuyayobora, kurusha uko umubyeyi ari we watekereza ijana ku ijana ngo umwana ngo ndifuza kuzaba uyu nguyu, kandi umwana mu by'ukuri afite ibyo yiyumvamo, afite iminyota yo kuzaba cyo kurusha uko umubyeyi we avuga ngo ndashaka kugira guta utashaka kuko uzakora muri ubu buryo, kandi bigeze aho umwana mu by'ukuri nawe yaramaze gukura bihagije.
Uwari inzobere mu burezi Dr. Irene Ndayambaje akaba n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, yagaragaje ingaruka zo guhitiramo umwana amasomo yiga. Yagize ati umuntu ku giti cye niwe wiyumva, ati umwana niwe wiyumvamo ubushobozi runaka bwo gukora ikintu runaka. Kumuhitiramo icyo yiga rero rimwe na rimwe bishobora kumugiraho ingaruka kandi zitari nziza.
Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo ndetse namwe babyeyi muduteze amatwi, mwiyumvira inama Dr. Irene Ndayambaje agira ababyeyi yo kuba bakurikira amahitamo y'umwana ahubwo bakamuyobora. Muri studio turacyari kumwe na mugenzi bacu Christella Uwicyeza, reka tumuha akanya noneho tugezeho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cy'ubushize.
Bagenzi banjye barakoze na none rero bakunzi bakadasohoka b'ikiganiro ejo, nk'uko bisanzwe buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ubu butumwa ngiye kubanyuriramo none bugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko yibanze ku burenganzira bw'ababyeyi bari mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri badahabwa amafaranga bemererwa kuva batwite kugeza babyaye umwana yujuje imyaka ibiri. Aha twibazaga tutese mubona ari iki gitera bamwe mu babyeyi kubona inkunga abandi ntibayibone kandi bose bayemerewe. Dore ibitekerezo mwatugejejeho. Jeannette uherereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama mu butumwa bw'aravuga ko ku kigo nderabuzima cya Rugarama batarayabona. Claudine uherereye mu karere ka Musanze avuga ko imwe mu mpamvu iyo miryango itabona ayo mafaranga ari uko ibigo nderabuzima bidaha abaturage amakuru ahagije. Dukomereze kuri Evode uherereye mu karere ka Kicukiro avuga ko abagenerwa bikorwa batabimenyeshwa ugasanga imiryango itanabizi habe namba.
Turabashimiye mwese mwabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze kubana natwe muri studio mwabanye nanjye Nicole Giraneza mfatanyije na mugenzi wanjye
Jean Aimé Muhawenayo.
Mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo na
mutaha.
Nshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro n'Ifatu Alimas Kalala. Twese turagira tuti mukomeze kugira